uko wasezeranye bo twumva twumwe mu mitima uduhe mbuzi mvura
Wadu sederan nizera